Abe kitongole ekiri kudimu eliyokuzimba omudumu gwa mafuta oguve hoima okudde Tanzania ekya ikopu banjudde ebisomozo ebikyalemesezza okumaliriza omulimu guno ng'ate ebbanga eryabaweebwa lyaggwako dda. Omu kubaddukanya kampuni ya ikopu Rose Birungi bw'abadde ng'ayogerera mu lukungaana olw'amafuta olw'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu olwa the 11th annual oil and gas convention ategeezezza nti baali basuubira nti we banaatuukira mu mwaka guno 2026 bajja kuba bamaliriza omulimu gw'okuzimba omudumu gw'amafuta oguva ehoima okudda Tanzania naye bafunye okusoomoozebwa okw'amaanyi. Rose Birungi ategeezezza nti mu kutandika okuzimba omudumu guno baalina ebintu bye bataasooka kutunuulira omuli obuwangwa n'ennono eby'abantu mu bitundu ebyo omudumu gye guyita nga kino kibasoomoozezza ebitagambika ssaako emirimu egimu egy'ekikugu.
Or sometimes compliance with it. Against engineers who are concerned about cost, about time, about quality, and then they are telling them off. We need to pass the law and understand the law, but also be respectful.
Avunaanyizibwa ku kufuna okwemulugunya kw'abantu mu kakiiko akalezika eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission, Pauline Nansamba Mutumba awabudde aba ikopu nti bwe babanga baagala omulimu gwe bakola gugwe bulungi bakulembezenye eky'eddembe ly'obuntu.